check out this jam from ablangamusicpromo.com.
Gelo nezo fela kata ya mutima panzi. Anza mjigi jigi no kashi. Neba kukana wena mimba ya fomanzi. Ati baby diwe noti sugar daddy. Kakamba kuti ukafuta neza makasi. Neba jito ni ufusa jodani. Nambwela natenga na poli na chekinga. Na pesa jensi na misheki. Mazanga bose bezo fela bezo tena mo. Jibo jose majigi jigi no bufi. Dala masose bezo chuma sozo kamba no. Ati mistake but a dead type. Osa ni pasa pressure body be too ready no.
Music promo.com.